Jo, nikisha deliver, utaninyaka kwenye inbox. Toa pin lock, imeandikwa bado nipo. Wezako wananipata kama info, na kwenye madam jedala moko ndo intro. Boom shakalaka, my brother kaka wana ujuzi. So nikipiga move chapalapa moko fimbo. Kimbiza wazush paka chaka kamulize dibo. Bado nipo hood kama pasta. Chidi Benz moko na Nicky Young Chenge. Nasaka vichenchi ndogo na nyingi. Nile weekendi koko na binti mtam kama mziki. Ili ningize voko na biti. Yeah, na bado ngumu kama sifa kwenye mchezo. Kiungo nae buni zaidi ya kichwa, hii ni hip hop. Moko tamaduni kama freestyle. Tumesha fika fika bami na sita.
Hey girl, do me your favor. Joe Pande, his baby, do me your favor. No sinny tune, okay, ma? Nataka kwa famous. Of course, men know entertainer. Natafuta dough. So na flow, na pasuka kotos, and anikwepa kana nuka show. What's the deal, yo? Nicky Fish, Chitty Bench, one incredible. Niggas ain't ready for. You know, umeatimba kwa cheza judo. Wenye vitasa moto tathano, natoka Pluto. Shoes off, wezi fuata nyanyo, walk or too soft. New boss, nipu kwa ofisi, na msuko, mfuko. Tuna natoka Aspro. Tukipendeza matozo na copy dress code. Mzee wa komesho na komesha. Na chana zote ziwe za special au kushonesha.
Flashlight, A-list, money, time, pay. Come down, my sabu, kwenye sit, never cheat. I'm wezi pima, vum, vum, nani kweli, nina bima. Tuna ride, side to side, na guide, kitu zima. Mama, weka mama, zote mimina. Mina, aminia, tunatumia, ntajuta, giwa sina. Tani kumbuka jina, hakuwa nina mashairi. Uwezo na umahiri kwenye vina. Hawajui, hawatubui, hawagundui, wameficha. Wamepoteza sura, zimebaki picha. Rudisha darasa, magarasa, pata lecture kwa maticha. Gundua, umeachwa, sika kichwa, dan, dan, dira. Mafia kira, gangsta cheese mwenye sira. Hira, koko mabisho. Funga simba, funga yanga, funga njia. Kamata njiwa, chinja na panga.
Yeah.